Once again, let's go. Tujue sisi ndo madingi wa town. Sina michongo ila vibunda vingi na count. Cheki parking, kuna mashangingi na crown. Na ukihoji sana unapigwa masingi ya di down. Cheki tunabukua na hatu doji. Vieti tunachukua na hatu 4G. Game tunapindua na hatu logi. Siongo mazenu zinazingua na hazinogi. Kila nikitokea unachukia unanuna. Sema tatizo ndo cha kunifanya huna. He real talent bro, siwezi buma. Ikikuma sana za matoi vua nguo. Wana mind ikipita mbele ya macho yao. Na niko bize na yangu, staki ujinga nao. Sinaga shobo kabisa ila napiga bao. Wanafiata utasema memuona jiga nao. Mana machizi tukinyuka zinakaa. Na hata kazi mechafuka zinangaa. Na kila chaka tukigusa na shangao. Na pigwa butwa utasema wanashuka mapapa. Mindo P-M-A-W-E-N-G-E say. Mademu wanaonipenda waga wavungi. They call me. Sikia machizi kila kona ebwana. What's my name yo? Nani kwenu best rapper ana deserve kubeba game yo? Yeah. Squeeze ya kuna ma stress ya kunyo sumu. Ndoi kikuzingua beba kidumu. Mwambie kama liona mapens kwake magumu. Wasijali tupo wakum save majukumu. Tukiwa club madem wanatuchora. Vizinga vyao ni 10-10 za mavijora. Mchunge wako mamen tutakupora. Meniko nyuma mbele ni gang kama vingora. Watazame mabwana zao wana hate. Kwa kuwa mpaka life zao wana fake. Kajifanya na ndinga ila club kaja late. Akiungwa bia mbili anazunga baby weight. Madem wanachukia my stress niggas. Ndo kiso na warukia my cash niggas. Na wana hawa poi waga wako rest nigga. Huna kitu baki home sija tupa cash nigga. Mindo P-M-A-W-E-N-G-E say. Mademu wanaonipenda waga wavungi. They call me. Sikia machizi kila kona ebwana. What's my name yo? Nani kwenu best rapper ana deserve kubeba game yo?
And this is how it was supposed to be done. Frank Kemp, let's take this game to the level they can't even imagine.